Inkinga yami ngasuke ngakhula masinyane. Ngabona into engamele ngiyibone sesemncane. Ngithi inkinga yami ngasuke ngakhula masinyane. Ngabona into engamele ngiyibone sesemncane. I will never be the same no more. I will never be the same no more. Sesemncane. Sazongolele abanye betha basena nembeza. Ungaboni smiley boy ngepretender. Into engiyibona ebusuku boy zasabe. Kwakungekho lula dala siwasikudla. Akwakungekho lula ukubona umama wami egula. A dead bodies everywhere. I lay in pillow yase kasi mfana kithi. You won't make it anyway. Kwakumthandaza wase kasi mfana kithi. Kwakumele sifika amaphoyisa. Sifika izigebengu. Sifika abathakathi inkukhu bedolo ngibizo phezulu. Sasisebancane. Inkinga yami ngasuke ngakhula masinyane. Ngabona into engamele ngiyibone sesemncane. Ngithi inkinga yami ngasuke ngakhula masinyane. Ngabona into engamele ngiyibone sesemncane. I will never be the same no more. I will never be the same no more. Ngisesemncane. Ngiyakhumbula angibona amaginsi egxoba ingane. Angibona amajensi ephethe igane. Ngiyafunga umango okutshela ivari. Ozakhala bokwa kwa kwa kwa. Sebangenile esitoro sakhe. Athathe ingane athathe imali. Phumi meda phumi gazi. Umalume wamkhwazile. Wemcimbini lenezansi. Athathe impahla nanewashe. Ukhaphethe ugcwele igazi. Esikoleni bangenile. Khipha zonke ingane. Yafunga maunebhade. Intimbi ihlale emhlane. Inkinga yami ngasuke ngakhula masinyane. Ngabona into engamele ngiyibone sesemncane. Ngithi inkinga yami ngasuke ngakhula masinyane. Ngabona into engamele ngiyibone sesemncane. I will never be the same no more. I will never be the same no more. Ngisesemncane.